ubwoba bw'inzara ni bwinshi ku baturage basanzwe babeshejweho n'umusaruro w'ibyo bahinga. Iki kibazo gikomeje kuvugwa nyuma y'aho imvura bari biteze muri iki gihembwe cy'ihinga bayibuze, imyaka bahinga ikuma itarera. Hirya no hino mu gihugu aho ijwi rya Amerika ryashoboye kugera, hari aho usanga imyaka yarumiye mu mirima, rimwe na rimwe ntunamenye ko uwo murima wigeze uhingwa. Iki kibazo kigaragara cyane mu ntara y'Iburasirazuba. Bamwe mu baturage bavuganye n'ijwi rya Amerika bo mu mirenge ya Ririma mu Bugesera na Fumbwe muri Rwamagana bagaragaje ko imyaka yumye itarera.
Ibishyimbo bamwe bateye abandi bataratera, abandi byarumye, abandi ntibyameze. Iki gihe nyine twabaga turi mu gutera ibishyimbo, turi kubibagara, turi kurya n'imishogoro ku bishyimbo. None ubu nyine mbese ni ukurya umukungugu wa Bugesera, bimeze nabi pe.
Twakamara tugeze kugwa, duteye ibigori n'ibishyimbo, tumaze kubitera biramera. Nyuma yo kumera rero hahise haza ikiza cy'izuba, ubu cyaravuye cyane ku buryo ibigori n'ibyari byameze bimwe bimaze kurangira kuma.
Habeho bene akajojo, kurushaho turahinze kare rwose bagahinda karatwishe.
Ntawe ujya guhinga birirwa mu rugo biyicariye, nta n'aho ajya gukora akazi ntawe akamuha kuko nawe ntaho yaba akuye amafaranga.
Aba baturage bavuga ko ikibakomeye kurushaho ari uko bugarijwe n'izuba, mu gihe n'ibiciro by'ibiribwa ku masoko byazamutse cyane.
Ariko nkubwije ukuri ngo ibishyimbo twarabyibagiwe, ikiro ni cyane.
Ubu ibishyimbo mu cyumweru gishize byaguraga ijana, ubu byazamutse naho byabiri kugera mu cyane no mu cyatanu. Nk'ubu nk'umuceri ikiro cyageze ku cyatandatu.
Twakanuye amaso ibintu biragenda mu isoko, akajagari k'ibishyimbo ni bibiri.
Umuntu ukora akazi gaciriritse, dufate urugero nk'umuyete ahembwa ibihumbi bibiri magana atanu, ikiro cy'akawunga kigura igihumbi na magana abiri, ikiro cy'ibishyimbo kigura igihumbi na magana atanu.
Izamuka ry'ibiciro ku masoko ntibitunguranye kuko muri uku kwezi kwa cumi ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare cyari cyatangaje ko ibiciro ku masoko byiyongereyeho 13.6% ugereranyije n'uko byari byifashe umwaka ushize muri aya mezi. Iki kigo cyavugaga ko by'umwihariko mu bice by'icyaro ibiciro byiyongereyeho 28.5% ugereranyije n'uko byari byifashe umwaka ushize. Ikigo gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda cyo gikangurira abaturage gushyira imbaraga muri gahunda yo kuhira imyaka. Leta ivuga ko yashyizeho nkunganire muri iyi gahunda, aho abaturage batanga 50% y'ikiguzi cy'agaciro cy'igikoresho cyo kuhira, leta igatanga 50% asigaye. Abahinzi bari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ubudehe bo leta ibatangira 75% nabo bakishyura 25% ku gikoresho baba bashaka kwifashisha buhira. Kandi Sadiye Bucagu ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RABO yabwiye Ijwi rya Amerika gahunda bafitiye iki kibazo.
Ubu turi mu bikorwa byo gukangurira abahinzi ku bikorwa byo kuhira, ntabwo turakora sesimenti mu by'ukuri.
Bamwe mu bahinzi begereye imigezi bo bemeza ko batangiye kuhira, ariko ikibazo kiracyari cy'abahinga imusozi.
Nyine muri Karima twegereye amazi, ariko ubutaka bwose bwabo ntabwo bwegereye amazi. Igasozi ho nyine ubwo ni ukuma bisanzwe, kuko nta kindi babigira icyo babikoraho, kuko kuvomera bo ntibyanakunda.
Kubona amazi biragoye, nubwo mu Bugesera atakundaga kuboneka, ariko iyo izuba ritabaye ryinshi n'aho bayavana arabura. Ku mazi uba ufite moteri aruhira, yakoresha na rozwari, ariko nabo ntabwo byadutunga, ni imboga bahinga.
Abashinzwe ubuhinzi bavuga ko kugeza ubu nta bushakashatsi barakora ngo bamenyekane ingaruka zimaze guterwa n'iri zuba, ariko abaturage bo bakemeza ko izi ngaruka zatangiye kubageraho.
Inzara ni iyo umuntu abonye n'icyo kiro cy'ubugari cy'amafaranga 500, ubwo ni ugusoroma agasombe nako bakakwirukanka, hasi tuvira mu myumbati, dore ibihe byakomeye.
Mu minsi yashize twagiye dukusanya n'inkunga bamwe, tugenda abagenzi babo babafasha, usibye gusa kurumva yabaye nke kubera ko bafatwaga na bagenzi babo kandi nabo ntacyo bafite.
Abantu barikanuye amaso n'abajura barasaze,
barahari bamwe batabona ibyo kurya rwose. Nuko dutabariza mukadufasha nkamwe mukatuvugira.
Ibura ry'imvura muri iki gihembwe cy'ihinga ntibyatunguranye, kuko ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe cyari cyaratangaje ko guhera mu kwezi kwa cyenda kugeza mu kwa 12 uyu mwaka hari ibimenyetso bigaragara ko imvura izagabanuka cyane ugereranyije n'iyaguye mu myaka yashize. Iki kigo kandi kivuga ko imvura nkeya izaboneka mu duce tw'Iburasirazuba ndetse no mu duce tw'Intara y'Amajyepfo. Asinta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.